waqtigi anagu ma dhahayno illa wa illa maalintaas lama dhaafin karo waa laga mareysina waa laga hormarina waa laga dambeeyina anagu taas ma fargashanayno arintaas waxaa iska leh dadka khusayso ayaa iska leh dawladda federaalka naftarkeedana uma cayimi karto aydana xadgudub ay ku noqonaysaa taas waxaan leenahay ha looga dambeeyo gacan ha la siiyo doorasho xalaal ah oo taariikhi ah inay ka dhacdo yaan rajaynaynaa bay dhowo dowlad galbeed koonfur galbeed
inay ana baaq andar dowladda federaalka in iyo dhibaatooyinka oo shacabkan dhibaataysan oo sadiidan gobol degaw oo awalba dhibaataysanay oo haddana geeka doorashadii xilligiisa la rooga faragelinta la kahay inay faraa kulabad
mid labaad aan rabo inaan aad u adkayo arrimaha doorashadan shaki badan iyo welwel badan ayaa abuurtay waqtigeeda maadaama ay dhowdahay isxilqaankan ka soo baxnay waxaa ka mid ah arrintaas welwelkaas inaan la qaybsano bulshada reer koonfur galbeed sida guddoomiye sheekh aadan uu sheegay